Waitsi taba e kitse ha ke utlwa le nna ka ria waitsi batswadi ba ya tsensa babanyane mo mathateng ashifa mtsago mo bariki thato sikwele Baba Gima, mara ising Baba Gima biya. Utswere di jara ikare bo 28, 29 biya. Plege ateng imone bago teng, asiko khule biya o. Plege ateng ine isa iri kuri, ugaiberega liga kolo. Iguri gitsela if ugashapa limulodi baya utwa, it means kimo kaufi. Ashifa uduti li ntate sikwele self more dining room bari thato ikare kuna le buthata bo ari buthata bobu bya pa ari waitsi sele o limo di jara tse ikare bo 28 29 and akso bona utsa ma libanyana bya o bya I mean, dijara di atsama ya tsonzuru kreta ba ya unyala. Ntsagola a thoma o kgeleba a yepa tlhogo a yepulla. Are ke tloba bonsa. Thato ne a robala mo di back room tsa go hae. Ntate sikwele e fa tsoga vroeg a re iri ke diele go mmeregong. Wa utlwa mo back room kutswa machata. Arno, irikitso moena a di beregole o kreile wa. A tsamaye go meregong ka bo 6 a gotlhe ka bo 5. Machata a santsane a tswela pele. Are maybe because ke khale iriki motlogela a bofulle molala wa bona. A deni a tsene mo gare a di tshwaretse le newspaper a fitlhe mo mama thato a re no wa bolela gore waitse thato wa di bereka go mora waitse re tswe mo wena gore a kgone go bofologa wa bona. A deni vroeg pa sikwele o ya tsoga o diela ko mmereko if a re tla mo kaufi le di back room wa utlwa Are no leba ring mtsa go tlobula ya ngwana wa batho wa itse. A thuba le batsi a tsena mogare. If a tsena o kreya gore thato o wetswe ke wardrobe.